Have you noticed all those very impressive large Christmas trees in shopping malls?
Senake nazibona lezo zihlahle inkulu ezinhle ehlotshiswe kahle ezika Christmas ezitolo noma kuma shopping center.
Surely you've noticed those beautifully wrapped presents piled up under most of these trees.
Ngeqiniso ngiyakhola ukuthi nike nabona ama presents asongwe kahle efakwe ngaphansi kwalezo zihlahla lezo.
You will see many children's eyes wide as they look at these bright, shiny, shimmering packages with beautiful, attractive ribbons around them. Over the years, when my children were very young, each one asked me, "What's in those boxes?"
Eminyakeni eminingi nalapho abantwana bami besebancane kaningi bengibuza ukuthi kuyini leso kula mabhokisi.
And the answer is absolutely nothing.
Utshwala kodwa ngempela akukho lutho phakathi.
They are beautifully wrapped and they're attractively presented.
Aphoqwe kahle futhi ayahleka.
But the presents under these trees are all empty.
Kodwa lezi zipho noma lokuguqiwe kunjengezipho ngaphansi kwalesi sihlahla izinto ezingenalutho phakathi.
The world offers you so much.
Izwe likuthembisa okukhulu nokuningi.
But in the end it turns out to be empty.
Kodwa lezo zithembiso lezo ziphenduka noma ziyithembiso ezingenalutho.
The world, the flesh, and the devil promise you everything.
Izwe, inyama, usathane, ukuthembisa konke.
Anything your heart could desire, they promise.
Yonke leyo nto oyifisayo noyilangazelayo bathembisa yona.
If only you will buy their product or their service.
Uma kuphela ukuzothenga lezo zipho zabo noma lezo zinto abayithengisayo.
You are promised all the fun and the fame and the fortune you could possibly desire.
Uthenjiswa impumelelo, ingcebo, udumo, konke uthenjiswa kona kule package.
All the popularity and power and prestige that you could possibly want.
Uthenjiswe udumo, uthi uzoduma, uzoba usaziwa.
But like all those alluring presents under the Christmas trees, the promises of the world turn out to be disappointingly empty.
Njengalawo mabhokisi ahlobisile ngaphansi kwesihlahla angenalutho kuyilokho izwe elithembisa kona izithembiso ezingenalutho.
Those who pursue materialism will find merry-go-rounds that get them nowhere.
Labo abalandela izinto eziphathekayo bahamba besukela zona kodwa bagcine bengatholanga lutho.
Like a maze that gets you lost. These mazes where you go in, but it's all leading nowhere.
Oh, njena nendlela imgudu oyilandelayo kodwa ekhambisa ungafika indawo.
All these dead end streets, cul-de-sacs that are absolutely going nowhere.
Lezo ndlela encane ezijikajikayo ziyakudonsa kodwa azifinyeleli indawo.
What the world offers will frustrate your desires.
Lokhu izwe elikuthembisa khona liyophuthumisa izifiso zakho.
Hedonism, living for pleasure. Hedonism, living for pleasure.
Ukuba umhedeni uphilela nje ukuthokoza.
Or existentialism, living for the moment.
Noma uphilela nje isikhathi samanje.
These prove to be short-sighted.
Kuyinto nje lokho eveza ukuthi umuntu ubuka kavini.
Meaningless.
Into engenamqondo.
Empty.
Into engenalutho.
Purposeless.
Umuntu ongenanhloso.
What are you searching for?
Uyikuphi lokhu okufisayo?
What is your purpose in life?
Iyini inhloso yempilo yakho noma uhloseni ngokuphila kwakho?
What is in the boxes that the world has been giving you?
Yini le ekulamabhokisi lawa izwe elikunikeza wona?
I speak as one who was brought up in a non-Christian family. There was no prayer or Bible reading or Sunday school in my home.
kwakungekho indaba yomthandazo ukufunda iBhayibheli noma uya kusonto esikole ekhaya lami.
I grew up without church, without the Lord, without any knowledge of spiritual things.
Ngakhula ngaphandle kokuya esontweni ngingazi lutho ngezinto ezithinta ukukholwa.
I can tell you for myself and everyone in my family, my parents, my brother, my sisters, it was all empty. Everything the world offered and gave us, it was empty. Don't waste your time on the empty boxes of this world. The time-wasting trends, this treadmill of trends and fashions and fads, they're ultimately frustrating.
Isikhathi esichithwayo kulandelwa ingcebo, kulandelwa ifashion, kulandelwa zonke izinto zokucikocikwa lomhlaba, ziyazikhuthumisa ezithembisweni ezingelutho.
Do not settle for less than God's very best.
Unganeliswa izinto noma okuncane okunikezwa yizo, kodwa uNkulunkulu ekubekele okuyikhethele.
God gives the best to those who leave the choice to Him.
uNkulunkulu unikeza umuntu lokho okuyikhethelo okuyigugu kulabo abamkhethayo.